tamani halaji malifu
toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
ajara to rawde to buggi janaga fandu hala mamadou samassou jam yalli sagrabe hedibe ngaldure bamugo e badade mudul no jide to boji kewdi kenyen no latidi sababu mbem bonandatin jam e jibgol circulation li kadde leedi ndi hultama wiide mbien joyo maybe gesse bonnade e ko nande mudun tay ka tafun tagal bonandaji jam e fudode yonterde to kuchala tun yatogol yubbo inde den gotobe fuddi nyande go octobre djuktoto fa chamantade go decembre 2024 ka bamugo do kadde leedi ndi tay ka ma wiide jamarnde wala fi yakawre ingon sembe kawor jam men hande kikide alal bari jene octobre 2024 bismillah sakral taltare kenyana bamako e barade mudun ben hebi jam kam fa hewi latidi sababu bonandaji le meddede kewde lamorde de to boji di jibi dun circulation o sanne wakat jun o kay protection civil holti tak klaki ben taykaade bonandaji ngadadi di nokoji guddi leddi dun hebi ben didon jammeji iwole keddana ko hebi ono dum fostango umar bagalu
dum wadi eruji dum tobanno le ngallure bamako de latidi sababu du so yade gudroji di yafa fi nokkule godda antonka jugibe jande be dariki pongaji kewdi ndiyam dam mutini nokkule goddan ton sina yimbe saper pompiembe njotti ton non dum wadiri nokku noddirte de place de l'indépendance commune tatobo do bomoko do sina kam yimbe pompiembe njotti ton so itti tunele ko wondi hadude ndiyam yaade le commune nayoba do changol gol noddirta woyo wayanko woni jamde de fu ndiyam dan yaadi e mudon dun latiki sababu so jamar jabotonde tonde dari eruji kewdi ronki jabbade misal hono yimbele njaroobe sibini ko rokkane kana jigila e konande mudun nokko no dirteedo zebala li lamu kuniyana region kuchala ko yaata millimetre ngaji temedde de chapande jogom tobi ton kambe humindo kabaru metio be be bi joni woni arande be mata hon deedo jiwonde le odo nokko ilandungo fu ileledi meden di nokkule kewde kasaraji kammo yotti li leedi malindi dun latiki sababu so ko yaata yimbele chapande jeddo men jogom keddile hen ko yaata joyen galleji ujinaji temedde wina chapande jogom bora non fedde humini de kabaru ana ruji le leedi ndi hollitiri wiide
mali mito hultiwide dido tobo yidi jogtoto le octobre du fufu fay jo fayo tadi novembre de no ndarda jamarande wattande kabar mudum hakkilo bakari magane yo gollo mali mito ko handi kam kedda fastango alcc
ils ont vécu en 24 heures une situation exceptionnelle
comme dije nyalama ko to ko ko ha meda ka wiede tafa bada leedi amendi kam o tobi dile wakati goto no kule kew dum latke sababu jati kasaraji le no kule yogaji leedi amendi wakati timmode ndungu mi ngoni timmode ndungu hitane hikane to di moddi ala domale leji amende mangal mudum fu le wakati goto dum yo hono ko meeda ka yed tofum gese kewde yolike to goji dimi gondi yire jondi jokiti to fatimode nungu di garam sattude sanne du le hakkone leendi yaade baleri mayir to bongo tagal mudum sottam yaade hirnaangi leji
pour se déplacer pour aller en la partie ouest du pays
sakarba to khalaaj bam lu karam ba ngam am facebook anu x twitter kiddo to boji kewdu dum ben yama nyadal alternde le gure e komni ngaji ser kuchala den ko uri njoyo maybe ben bonbe hebe nja yimbe hebe dum wondun majjube beraade hen ngure e kay dabaji ben kulenteji kewdi njam nabbi di fuf den wakati dum woni holta wakati jun o ben wonande kambe lammi be region o gure njirude men tuboji di ngoni koninge luguana zebala zamfige nafaga e lerusu yalan be rot fam ke dum interlab bilal hebe du fastam umar wagalu e usman nyalbu
odo kam ko yaata millimetre ngaji temedde de chapande jogom tobi nokko no dirte zabala ko yaata millimetre ngaji temdre e chapande jitti e joydu tobi nokko no dirte le reso laadik sababu so yimbe le kanye dabaji fu keddi len fa yotto kakki kewdi du boni hen nokko no dirte le reso le commune le guana tuudi gondi ton di fu an dari darde honno chamino non kanko no dirte konima dambe le gote ngod le odo nokko hollitri nin se makko
les gens himbe mursi jawdele mo ben dabaji fayotade ngureji gese boni ne goto yenki mun mursama hen fandi fu ko yaata juudi temedere woni chamudi sini en jatteke ana ya dabaji temedere jitti fandi fu di ndiyan nabbi ko min kebinande wiama bonandaji di taykita amadu zebela
nokko no dirte do karangaso fedde humunire kabaru tidallaji kamo joddinama ton non wondi e limde hono yimbele be dido kasaraji yotti ton
watti joni o commentay kiti bembe kewde won de ndiyam yaadi gese kewde du boni ko yaat hectare ngaji kewdi cuudi chamuri ana nja debbe sappo
50 maisons
lamu ko be wombe to kuchala to kuliti wite o do kam wodi kasaraji nokkule goddi an ton cukalel dewel gotel ngol duubi sappo e go kany hedde kasara kamo nokko no dirte nafanga goddo kasen du yoliki nokku noddirteedo Lugana cuudi kewdi kanyen chaami nokku noddirteedo Koninge
to banabatun hultam wiide ben parlement des enfants du woni gondo to banabatun no landini kenyen ben no tusndar haklaaji hakku mabbe sarabe skobe lukki ben ardibe finata waji e lamibe nokku o denno ben humtangul hore skobe li bel fiide dabar no ndu heddato jande ben hadde sudada ilayonali yaadugo yagol wita wita sukabe ben wono bernde galdo kawrutal ndo bangal ben habbo rafi sukabe hetu juktare ma bindan no dum wadi do landinal do faba do dum wadi ben kambe landini faba landal gal woni pour woni gollirde lidindi moni de rewbe e sugabe do itugol jawdi ONG enda mali ko warta chapan ben temedoro ko warta chapan tato yimbe le na wona eno goddo nyaloma kawrital
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
yotagol yubo indeji ngotobe fuddi nyande go octobre ben lenu kuji leddi di den no dum dona jogi han juktari fa nyande tamtare go décembre 2024 bama ko do mairie mi dako holti wiide fa hande heba talki golleji di tawene e likkede leddi jimbe jamarnde kay yana wondi yade sede sede fedde pelle ko manide ben no jangul hor ido golleji mimi hala mudun to tumbutu to minya bankas e yam fulle kedo fa sango Ousmane Yalbu
eh bien c'est la révision
ba yotugol gol fuddi do tumbutu do illa go lewru octobre ndo golle on wondi yartu ne yidira ka imbe woni garata ko hanti min puddi wayltinde inde himbe nay woni min kebi joni joni woni ko dum fuddi le mila do golle mun gasa laam o jaati wara ewde min dalde hono golleji di njarata imbe ala fandi ko garata onno wowiri ni melum fatimore de woni ko himbe do gata warde ko bankas o yewtugol inde otobe fuddi go o lewru octobre ka won kaake mankeninde min jama an fandi ko warata le mila himbe martina kabar mudun ko hanti dum wadde an fandi ko garata
si ya pa beaucoup d'affaires
yato meda zoom sirani do yimbe le be do ko be inde ya fuf kala ko holli to kala ko holla kala ko landa wi'an na baawi gollude si golleji fuf na baawi wadde saatu jaati taw dido golleji di fewata fe juude mabbe si jilet kul walli mi halama ke do fa sango Umar Bagalo
van so landama wi'an wala fuf ko wawa gollude wakati jo wi'o hore makko minisier o wi'o mo ino kurangaaji o wi'o jagotodo o wi'o comptable o wi'o dogotoro o wi'e fi on way partenaire do wakati ji do wi'on way mo intinde nyegeje o wi'on golle ko mo holla fuf on wawi nyande water tan goggi ko wi kura mudun an jogi do tidalla o nodda mo ino kura ngaji on do wattu fu van wi kanyo hore mudu an wawi hod sabbe nodda mo ino kura ngaji be joba dum tawe kanko no mo jodi do on wawi golle makko goggi ko wakande jeewi mo de dum habbi hore mudun sanne o hokki van golle o wakande hokka golle o de ku mudu hedde dan yalta ana bamata an takkinire fil ngaji o beedi bonnude ko mo hokka ko wala fu ko mo hebi mo indili hen gonga jaati famande golleji guddi antana faabo bingil adama ka ko anda fu jaadiran biya anda non watta so beedroda andal
non jaati Umar Bagalo Instagram payo do katene kawal jom hande mission video do kawal jom hebde de bembal amena WhatsApp do woni 7599716 bembal mangal do na heba toni kany hello Facebook na foni 37320 do ben mer meron ka fobbi fuf buudi temre taw le telephone jom do ser yotrame do magasin
Espagnol de coopération internationale au développement AECID ari wallude yimbe kebbe tiadele e iwon hikande gouvernement Espagne kay bami annia addude jabuji e tidallaji di tagal ko laamu mali wiide kasaraji ana fewti e leydi ndi
ley ko buri temet tati e noga e jetti sefa faaba junjure bangal kasaraji DRF mo federation internationale Croix Rouge IFRC mali e niger chapan tati jegom ley temedre odo kalisi na hartana mali
annia lob ari fewnidde balludi ndi do mali do ngoldo ko milliongaaji chapan jegom e joy e france sefa addete mali e do jungo ONG espagnol bietedo CFA Action contre la faim Espagne kanum e milliongaaji temdere chapan jeegom e nay e France CFA e juude ONG espagnol Oxfam
Odo Fabal yu kabaru nyamduji kebal ndiyam cheni dam e kala ko yowi dow labal e kanye kulle e haja sukabe be keba dubi didi
beydete dido dabareji di ana woji fabaji coopération espagnole au fonds international pour la gestion des urgences golleji mun fu basabi e bonande ndiyam e der sahel
golleji coopération espagnole le mali
yo fabaji himbe do gollidal pelle godde
ana moji gollirde direction générale de la protection
et des opérations d'aide humanitaire européenne Eko.
Yata meɗen cellal hanana yodu kabaru cellaji cellal hakillo di ben mi hakka jati leedi manidi ben do golle jogidu cellaji biridi e gol ben e kabaru tangul hore be jogi be nyaw mudun lali tangara won ko ben ne le bamako do li kedde leedi ndi helen be do fam kedde na fastango min alsisi yo en kirijo
nyalom hande o ka mi santanama fagas so wana dum nyandenka wakati fu mi wiyam kina min diwa mi de hula san mi wawa joda nukkoto yimbe alhal mu em ana waito wakati fu igite am
yusira fu debbo jogi do ti Allah hakillo mo wara dubin nogay o wadi suudu ina dum sukabe dido min jide mako nokku nyawbe e hakillaji sawrate to point g bomako yo nokku mo hitane fu unyaaji njoyo yimbele fangata tawene ko wawi bismede ton wonno temedoro e ko yo ñawbe kadena docteur Dara Apiron lulido Eloi au pichatre de l'hôpital Pongé
wala a peu près 120
hakelle soji temdere nogay to yimbe ñawbe lennete mi jogi dom saluji to yimbe goto goto wawi lennede ana dom to yimbe wawi hawrtudo to lennedu ana dom so mi bettike du e hore du fu yimbe jottotobe min e mi chawrata hitane fu ana buri ujinere hitane fandi ka fu yimbe temeden joyom wombe mi lennata dom garobe wadde consultation dom yewde hore mu em hitane fu ada mi em ana wara ujinaji tati na do ujinaji joyi
na 1000 a 5000 par an
le kede le dindi no da do gullido yogaje na jogiti dalla gollobe bangal cellal hakilo kedana no hun kuni hore jon cellal hakilo to sisref kuchala
ya en besoin criar
den kasin dini son konga o yimbel andan be kabaruji o do nyaw kuchala do mi yimbel idom tam won don chawrobe o do nyaw biden kasin dini gardien goto mo min gala fa hayba nyawbe jam biden kasin dini do e yim pabo tobe min bangal tena so bedo nyawbe murti golji be am didom ha habe meedi fiide do en fa barno
berade dun dun noti dalla safariji fewde sarabe nyawbe be yon tefibe do no be njiri walditaade sifa ngurdam yimbe battibe be sabe o do nyawo
aw nana fonsiya
ni ko ngardam e suka mona am korko goto so dotoror ponje do mo fiyanno yimbe suko an o wom tapudo dum sawru e noppi mudum on e don o yalti hakille wakat goto mi bammi mo so mi nakmo so doctorore o santinama hande ka nga faale nyaloma hande o laata ki neddo ki kolokani iwudumi e tanam goto do woni Abdoulaye Doumbia nyawdo tampudo sanni si chafaje ka fu mi kebi dum ga wala fu ko dum nafi mo so gonga o ledde cuggu mudum wona ko newi fi mi heba e balla fe goto
de man foy si sara ko kon nana
le di malindi be dadde sawrugol nyawbe be sifaji goddi sawrugol dun na hasindina wonande be do nyawbe hakilobe jamana hewi on don ko odun kadana Abdourahmane Diallo joko horejo o do centre o bamako do memi hala sifa gulleji di
do am rendez-vous
ana yimbel ngarobe don be em dokata rendez-vous chili didi le yontere kambe adad mabbe ana wara yimbel temdere yontere fu wobbe du wamto ngadobe lewru lebitati na do hitane do amen do men do adad mu em ana wara chapantati yimbel so yotti kem wom landi di be ngadata fewde mu em go oni mi lanto do em so wonko be andi bangal honobe kebiri nyaw o so mi andi dun jonka fu ne woni ko mi jangata alqur'ana o ele noppi mabbe mi dokka be ledde de be baawi yaade bamoyde mi de dokka be du ledde defetede de be looti
to mi sen wede nyande lokum sare 10 october woni ko yambinteli adnardu nyaloma hertanago cellal hakillo hikka gulir rahmaninde cellal le adnardu oms mun cena hore ko baru cellal hakillo le gulirde